What's up?
What ya ji wana bonga, wakisema this and that.
What?
Cause what we got the wish they had. Na iyo chuki misi dani na fa. Jumi kuwachana na wehe wese kani mama. And that's real. Nataka unyelewe nikisema I got you, and that is one thing you should remember. Yes. So si baba isho na easy vitisho. Juni mimi tunawe hadi mwisho. What's up?
Let's go.
Wivu hasira na chuki na jua kuna wale hawataki tupendane basi ishu walike harusi ndo wajue kwamba si tu wachane jutuli anza ivi zamani na tumai umenisikia my dear whenever you need me I'm gonna be right here
sana Mungu katuleta pamoja nani atutenganishe mapenzi ya kweli waone wa ivike bina wewe kama chanda na pete wacha waseme
Yeah.